Now. Yes. Woo. Nipo na Kali, lakini sio Jones. Ni Draw. Kali Draw. Drop it. Woo. The melody. Listen to the melody, baby. Just listen to the melody. Beautiful melody. BM. S-O-N-G-A. Songa. Yo, roo ya mangati, wandisho kitu suwa na flow kaya nyashi. Sifuati hizo trendi, mina roll na wakati. Na ball na washikaji, tukisaka vitu pure na madoo kaya maski. 16 ni shy, kijiti ni dry, na leta utamu ka combination ya chipsi na yai. Ingia jimu tunishe hizo hipsi to buy. Tucheki tukila bata huko trips za Dubai. Yes, ni kama lika na ice. Show ya bei kali, wezi fika ta price. Paka mesha timba wanajificha kama ice. Wanajua na roll tisa iwezi zikuwa kirice. Kitu gani, sina upande na wala sifungani. Kama huna kitu jipange na uje siku flani. Si utani, unatesti kwenye mbingwa ngani. Unaruka sarakasi na taulo na huna kitu ndani. Listen to the melody. Listen careful. Yes, wedogo sie na future, we not enemies. Ka unataka viewers, mpaka uniseme mi. Uneza zama zako kwa street, ukakata gogo wazi. Na umadem zako vicheche, siya tutongo zagi. Bado nasaka chapa, beans nilipe. Skis ni nyingi, pako na data, please nipishe. Utamua mwenyewe, ni kusukume au nipishe. Kinyago nimekuchonga mwenyewe, au nitishe. Mkono umeunyea na sito ukata baby. Kipindi mbacho na rap, ulipata na mabegi. Ukomba lift, nkakupa na uli nkakwacha standi. Umefika town na shangaa, unaleta drama heavy. Umeleta ugomva maneno, siwezi leta bomu. Naheshimika utokako na we upendwi home. Umeleta, na misi leti ndomu. Na kupiga tu papa, wenda ukacheki form.